DutchMsafi.com.
Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani. Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani.
Asubu na uli yako nimekula, mimi ndo bongela chula. Ulituma na uli ya kujia pia ukatuma na uli ya kutolea.
Leo
na kuchomokea,
leo
na kuektia. Nikila ukinishika paja tabu mtingita kwanza ntakuambia.
Nikisomoka sitaki kunisekesa, nataka majina bia ya kusemusa. Nikisomoka sitaki kunisekesa, nataka majina bia ya kusemusa.
Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani. Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani.
Basi chomo kama jini mchanga mweupe, basi chomo kama jini leo lazima ulike. Basi chomo kama jini mchanga mweupe, basi chomo kama jini leo lazima ulike.
Wana unaleta zalau, weshula unajisau, unajikuta wabei ya juu, yani sikwizi kwanza umepanda dau. Sambona unaleta zalau, weshula wangu unajisau, unajikuta wabei ya juu paka leo we unaleta zalau. Atopandishe shetani, atopandishe subiani, atopandishe shetani, nachotaka tuleo liwe nami. Atopandishe shetani, atopandishe subiani, atopandishe shetani, nachotaka tuleo liwe nami.
Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani. Mala subiani, mala kapandisha shetani, mala jini maimuna likotoka wala kujulikani.
Umemchokoza mtoto wa Kimakonde,
bakwe mkonjwa nini? Misitoi si ulituma mwenyewe,
pesa yangu nilipata kwa tabu wewe.
Wesikia, nimelipaka ushadamu usinipigie kelele.
Samilu anakupenda we, ona kutoka moyoni we, nikupeleke kukaya we, wake baba na mama we.
Oh 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 yeah 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 yeah. Oh 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 yeah 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 yeah.
Adasko anakupenda we, ona kutoka moyoni we, nikupeleke kukaya we, wake baba na mama we.
Oh 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 yeah yeah yeah.
Anakupenda we, ona kutoka moyoni we, nikupeleke kukaya we, kwake baba na mama chuse.
Oh 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 yeah 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 yeah. Oh 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 yeah 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 yeah.
Asubutu kamshadamu, wanadai hiyo haina jina au basi.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.